Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya mahirwe Imana yongeye kuduha yo kumva ijambo ryayo muri iki kiganiro idutegurira cy'inkuru nziza. Nkaba kandi nsuhuza n'abari ku buhanga bw'ibyuma batuma ibiganiro nk'ibi byumvikana. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwizera Kristo ntabwo ashobora kuba disappointed, ahubwo abari uwo kubona ubugingo buhoraho. Nanone nagira ngo mfate aka kanya nsuhuze kandi mpe ikaze umukozi w'Imana, Pasiteri Ntabana Onesiforo, tumaze kumenyera utugezaho ibiganiro yatangiye kutugezaho, ndetse nakwita amavuna kubera ko ni suite logique y'ibyigisho bifite umutwe ugira uti batakambiye Imana maze irabumva. Ndabiparafrazinga, maze irabumva irabatabara. None se hari utakira Imana bivuye ku mutima ikamuhana? Imana irumva kandi iratabara. Pasiteri Ntabana, ndagushuhuje kandi nongeye kuguha ikaze kuri Radio Iteme kugira ngo utugezeho ibiganiro bituruka ku Mana, ibiganiro Imana yaguhaye kugira ngo utugezeho, kugira ngo ugeze ku Banyarwanda. Uyu mwanya ni uwawe Pasiteri Ntabana.
Yesu ashimwe cyane. Urakoze cyane muvandimwe Pasiteri Simeoni. Urakoze kunyakira. Uwiteka guhire. Ndashaka nanjye muri aka kanya kubanza kugusuhuza. Muraho
neza. Imana ishimwe.
Amen. Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro.
Amen.
Reka nsuhuze abadufasha bari kuri Radio Iteme, badutunganiriza ibyuma kugira ngo ubutumwa bw'Imana butambuke. Uwiteka abahire cyane mu izina rya Yesu.
Amen.
Mu kandi gusuhuza Abanyarwandakazi bose aho bari hose mu bihugu byose bya Afurika, mu bihugu byose byo mu isi, ngo Uwiteka abahire cyane kandi abaha umugisha. Ndasuhuza cyane kandi mbikuye ku mutima nk'uko nsanzwe mbikora n'abavandimwe bacu tuvuga ururimi rumwe b'Abarundi. Uwiteka abahire cyane.
Amen.
Ndasuhuza cyane iya korari. Korari iririmba neza cyane, ifite umutwe w'indirimbo uvuga ngo urunana. Nukuri Imana ibahire mu gihe baririmba urwo runana. Ndarubona mu bitekerezo byanjye, nkabona turi ku runana tuzengurutse. Icyampa Yesu Kristo akaba hagati yacu maze twese tukamuhuriraho, maze akaduha urukundo tukamukunda kandi tugakunda n'abantu yaremye.
Amen.
Maze kandi tukajya tumutura ibibazo byacu byose nawe akadutabara. Nubwo baririmbyi baririmba urunana, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.
Amen.
Kandi mwese abo dukomeje gusangira ijambo ry'Imana, ndasaba cyane kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru.
Amen.
wakoze cyane muvandimwe Simioni n'ukuri kuko turi mu mavuna benshi ntabwo basobanukiwe n'amavuna icyo ari cyo keretse abo mu itorero ry'abadivantisiki ariko kugira ngo mwumve iryo jambo kuvuna icyo ari cyo ndagira ngo mbibabwire muri aya magambo kera iyo umuntu yaterwaga n'abashimusi baje kumushimusira amatungo yaratakaga agataka cyane mu ijwi riranguruye nuko abaturanyi nabo hakurya bakumva bakamubwira bati komera turi kumwe nuko bakabyuka ba bashimusi bari baje gushimusa inka bakazita inka zikagaruka nuko natwe niko bimeze shitani n'ingabo z'abadayimoni barashimuta intama z'Imana niyo mpamvu natwe dukwiriye gutakira Imana cyane dutaka kandi taba nyine ijambo gutaka dutaka kugira ngo batuvune natwe turatakira Imana kugira ngo ituvune turakora amavuna tuvuna abana b'Imana tutabara abana b'Imana intama z'Imana Satani akomeje gushimuta kugira ngo Imana idutabare ndetse ikoresheje n'abantu bacyo Haleluya. Namavuna. Reka dusenge Imana. Wa mutwe w'icyigisho niwo dukomeje nubwo ufite imitwe mito mito ugize. Uravuga ngo nuko Abisirayeli bariheba cyane bahera ko batakambira Uwiteka. Nuko Abisirayeli bariheba cyane bahera ko batakambira Uwiteka. Reka dusenge Imana. Twongeye kugaruka imbere yawe Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu tugushima kandi tubikuye ku mutima kuko twemeye Yesu Kristo ko ari umwana wawe ibyo bituma natwe tuba abana b'Imana.
Amen.
Yo. Turi ibikomangoma rwose. Bitari ibindetse byo mu isi. Turi ibikomangoma n'ibikomangoma kazi. Turi abavandimwe ba Kristo. Ibyo bidutera ishema n'ishenja byo kugusanga tuzi uko turi abana bawe.
Amen.
Uhabwe ikuzo cyane n'icyubahiro.
Amen.
Mwami wacu rero ubwo dukomeje aya mavuna ni wowe cyane dutakambira kugira ngo tuvune udutabare.
Amen.
Udutabare nk'umukumbi wawe sekibi yarahagurutse Satani n'ingabo aho ziva zikagera turagutabaje ngo tuvune udutabare kandi wahagurutse abera bawe
uhagurutse
abafatanyabikorwa nawe aribo twebwe hirya no hino mu isi abakwiziye bose maze Uwiteka tugukorere twivuye inyuma maze uze bubu tutabane.
Amen.
Uhire abana bawe bose abahungu bawe n'abakobwa bawe aho bari hose hose bateze amatwi ijambo ryawe ry'urukundo maze bakwiyegurire bamenye ko ari we mwami n'umwungeri wabo bagutura imitima yabo ubabere Imana ubabere umubyeyi ubabere umubyeyi bakubera abana bakubera abayoboke kuba ari ivuga ahubwo aba ari we wivugira mbigusabye mu izina ryiza cyane kandi ryera rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen. yesashimwe cyane yesashimwe cyane
amen
inapfukamye nuko reka dukomeze twumve ijambo ry'Imana mu kibwiriza cyabanje cya mbere muribuka yuko abisirayeli batakiye Uwiteka kuba abamidiyani n'abamereki n'abiburasirazuba Uwiteka arabatabara akoresheje Gideyoni n'abantu 300 aho twaha ariko bamaze gukora ibyo Imana ishaka bamaze gusenya ibigirwamana by'abatandukanyaga n'Imana Imana irabatabara natwe twakuye icyigisho yuko dukwiye gusenya ibigirwamana bidutandukanya n'Imana kandi twasanze ibyo bigirwamana cyane cyane ibyo se kibi yakoresheje kugira ngo asenye u Rwanda rwacu ari iby'amoko n'amacakubiri y'amoko n'uturere natwe tugomba kubisenya tukabikuraho Imana ikadutabara icyo kibwirizwa cya kabiri nanone abisirayeli bari mu bubata bwa Farawo n'ingabo ze babatura bufuni na buhoro batakiye Uwiteka Imana ikoresha Mose na Aroni irabatabara ibakiza abanyegiputa ariko irababwira iti mugende mu nkorere iza kubaha amategeko yayo icumi harimo n'isabato yayo iti kuko nabakwiye mu Egiputa muzajye munyubaha muzajye mwezi isabato yanjye yera reka mbabwire bana b'Imana isabato ni yera y'Uwiteka mperutse kumva inkuru nziza cyane yaturutse mu Buganza hariya mu Buganza ndahazi kuko nahakoze umurimo w'Imana cyane aleluya aleluya aleluya
amen
Imana ubwayo yagendereye abitorero ry'abadeperi n'abametodiste ibabwira yuko badakwiriye kujya bajya gusenga ku munsi washyizweho n'abantu ahubwo bakwiriye kujya basenga Imana bayisenga ku munsi washyizweho nayo ubwayo ariwo munsi w'isabato
amen
sabato twibuke ntabwo ari y'abadivantisti ahubwo isabato niyo Uwiteka nyiringabo aleluya nuko rero dukomeje amavuna yacu yo agira ngo mbabwire ko mu gihe nari ntarajya mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo nakoraga amavuna kandi nyakunda bitewe n'inshingano zari zikomeye nari mfite zitari zinyoroheye byatumaga iteka ryose mpora mu biro kandi ntegereje imimuriko nanjye ngomba gutanga y'abizera ni bangahe wongeyeho ababatijwe wongeyeho abakiriwe kubwo kwizera ni bangahe ibyera by'Uwiteka amaturo n'icyacumi insengero amazu byose biri muri asuranse ibyo byose nubwo hari abavandimwe bandi b'abapasitori twabaga dufatanije ariko nagomba gutanga raporo mu rwego rw'abaga rudukwiye nuko nkagira gahinda isabato sigeho abana igeze kugira ngo ngiye gukora amavunane ayanjye nayakoraga ku munsi w'isabato ariko ndavuga ima nongeza mu kiruhuko cy'izabukuru nzakora amavuna ndashima Imana cyane kuko ngeze mu kiruhuko cy'izabukuru nasanze Imana yateguye itsinda ryiza ry'abinginzi
amen
nuko Imana iramfasha n'abo twari kumwe iryo tsinda ryatangiwe n'umuvandimwe watuma Madiyane Imana imukuye mu Burayi iramubwira iti genda ujye kunkorera umurimo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yari azi uburyo nabikora kuko yatangiranye n'abantu barindwi ariko nanjye nk'umuvandimwe akabimbwira ndi gitwe naza kubasura muri abo bantu barindwi nanjye nkaba wa munani tugasenga aho naho nakoze amafuna none Uwiteka ndamuha icyubahiro kuko icyo wamubwiye wamusezeraniye kuzagikora agushakira uburyo bwo kugikora none nkomeje amafuna kuri radiyo Iteme Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro igire cyane radiyo Iteme yatubereye urusengero aho dukorera amavuna Amen. Amen.
Amen.
Yes, ashimwe cyane.
Amen.
Amen. Reka mbaho ubuhamya bugufi nihuta kugira ngo dukomeze ikibwiriza cyacu. Hari ahantu nabaye ino muri iki gihugu muri Etats Unis d'Amerika nuko hari ahantu hari hoteli nini hakaba n'amaresitora hakaba n'amasare manini aho bidagadurira hari hanini cyane noneho umuntu mwiza aza kuhaha abantu bihaye Imana noneho umurimo bahakoreye no gucumbikira abantu hatumikwaga n'abantu benshi cyane abahamaraga iminsi ibiri icyumweru ukwezi yewe Imana yahancumbikiye umwaka wose yabishatse ko matinda nubwo nifuzaga kuhaba ariko hari impamvu hari ibitangaza nahaboneye dore rero ndagira ngo mbabwire ubuhamya mbaho ubuhamya ni ubuhamya bwa Bibiliya ni ubuhamya bw'umuntu washatse kunyica akoreshejwe na Satani ngo atakira Imana ikantaba ni ubuhamya bwa marayika nuko bakundaga gushyira za Bibiliya ku maetajeri kugira ngo abantu bazisome nuko najya kubona najya mu rwiherero ngasanga za Bibiliya bazijyanye bakazirambika imbere yahariya bagiye kwiherera imbere ya biriya bintu bicaraho byatwaretse nuko bikantera agahinda mbonye ukuntu Satani asuzugura Bibiliya nkagira agahinda kenshi mu mutima kashaka kunturitsa ariko nkabura uko mbigenza nuko nkazihakura nkazisubiza ku maetajeri bakomeza kubikora abantu nuko nza gusanga umuyobozi mu bayobozi baho yarankundaga ni sudiregiteri n'ubukanda aracyankunda tujya tuvuga ndabimutekerereza arambwira ariko ati ntakunda none se atubadiyana bagiye kuzisoma hanyuma bakazi hasiga nisaba ariko numva ndababaye impamvu murayumva urumva nuko akandikiraho nibuka yuko ngomba gutakira Uwiteka nibuka yuko ngomba gutakira Uwiteka kugira ngo ibyera by'Uwiteka byagusuzugurwa na Satani nuko ntakira Uwiteka mbwira Imana ndakwigize ndababaye dore barasuzugura Bibiliya bana mukunda Bibiliya cyane mukunda Bibiliya mukunda Imana n'ijambo ryayo reka mbabwire mu kanya gato nko gukubita urugohe babandi bakunda kuzashyira sinamenya aho bagiye ndetse hari uwo najyaga mbona wabagaho muri sare akaza akayifata akajyana akayishyirayo ntabwo namenya igihe yagendeye
amen
icya kabiri nakundaga gusenga saa cyenda mu gicuku ariko ngasenga ndambuye Bibiliya nyereka amasezerano yadusezeraniye nuko hirya yanjye ku gitanda cya gatatu byari ibitanda byabaga bigerekeranye nuko ngiye kumva numva umuntu aravuga cyavuze cyane mu gicuku ndimwo nsenga aravuga ngo take away take away your Bible. You take away your Bible from my eye. No, ndavuga ntaha ku mutima uvuga uwo ari we ndamuzi ndatokesha mu mutima mu izina rya Yesu. Nuko twari turi kumwe iruhande aho arambwira ati ariko aranyubura kewe ati wari uzi ko ari guhabwira. Ntabyumvise akanura amaso aburuganza kunyataka buceye mu gitondo aho nabaga ngiye hose yabaga ndiho ankurikiza amaso reka nihute uko niko natangira guwiteka nari umunyamahanga ariyo jyenyine aho ngaho wavuye muri Afurika uretse kwanjye kuza umuvandimwe wo Murundi ariko kamara igihe gitoya nawe yabaye inshuti yanjye ndagira ngo babwire ko uwo muntu uwo munsi nimugoroba hanze abapolisi baramutwara sinongeye kumubona reka mbabwire mureke dutakire Uwiteka mu kaga kose amapfa ntatera dutakire Uwiteka indwara ntizitera dutakire Uwiteka ibirunga n'ibiruka dutakire Uwiteka nimureka dutakire Uwiteka muri byose abanzi
nibagasabagadutakire
Uwiteka nuko ku gitanda naryamagaho hejuru yanjye hagomba kuryama undi muntu kuko byari bitanda byari byabaga bigerekeranye nuko umuntu yahindukira igitanda nacyo kikambuza amahoro namwe murabyumva sinsinzire neza nagomba kumubwira uhagaze wese njya kwinginze nyamune kujya uryama neza ariko ntabwo yabishoboraga kuko yabaga asinziriye agahindukira igitanda kikikoza hirya kikikoza hino sinsinzire uko ndababara mbere uko mbigenza ntangira kujya nsaba Imana nti noneho Mana ndifuza kuva nshaka ahandi wanshyira nubwo hari heza ariko reba nawe sinsinzira ariko Imana ni igitangaza ntabwo yabikoze itarabanza kunyereka imbaraga zayo
amen
nuko ntakira Uwiteka ntabara nuko umunsi umwe nari ngarutse mvuye aho bita labi ni ahantu twateraniraga twese bamwe bari mu mikino itandukanye yewe nisomera bibiliya nuko nibagirwa bibiliya nza kugaruka nsaba umuyobozi ngo ampfure uruhusa ntinjire nsubire muri sale gufata bibiliya mpageze nyirutse ku gitanda nuko ngiye kubona mbona haje umusore muremure cyane ngiye kubona mbona yegereye cya gitanda cyanjye ajya kuri cya kindi cyo hejuru cyanjye arambura ishuka yari ihari nuko yarambura ntabwo ntingahore numvise mutinye cyane kuko yari afite igitinyiro giteye ubwoba ndavuga nk'uyu nguyu we ntabwo nzamubwira numvise mutinye Mana ahubwo nareba uburyo wamfasha nuko aramburaho isuka sinamenye igihe sinamubonye agenda sinamenye igihe yagendeye ndagira ngo mbabwire ko kuva uwo munsi abantu bahindiraga bajya ku bitanda hejuru no hasi icyo gitanda cyari hejuru yanjye ntawagiye kukijyaho namaze amezi atatu yose nta muntu urongera kukizaho abantu bakabashyira ku bindi bitanda ariko ntawongeye kugaruka kuri icyo gitanda
amen
uwo nta wundi yari marayika w'Uwiteka nabonye yabaye igitangaza kugeza ubwo Imana noneho yaje kuhankura Yesu ashimwe cyane
amen amen
nimureke twe kwizizira twe kwigeragereza mu makuba no mu byago ahubwo tubwire Imana yacu irakomeye kandi ifite ububasha ishobora byose haleluya
amen
abantu bayimenye yonimo ba ni basogongeye bamenya ku Uwiteka nako baranyoye bamenya ku Uwiteka agira neza mureke dukomeze ikibwirizo cya gatatu umwami Yehoshafati nawe mu bihe bibiri bitandukanye yatakiye Uwiteka Imana iramutabara
amen
ubwa mbere yatakiye Uwiteka mu cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 18 umurongo wa 31 kuri pe ya ariko ndagira ngo igitekerezo ndakivuga muri make ku gihe cyacu ari gitoya nuko yari afite umwana we witwaga Yehoshafati. Yehoshafati yari umwami w'Abayuda aha bakaba umwami w'Abisirayeli. Nuko Yehoshafati ajya gusura umwami Ahabu. Ibi ndabikura mu cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 18. Nuko aragenda agezeyo asanga umwami yaramwiteguye abaga inka abaga intama nyinshi arabazimanira. Nuko umwami Ahabu ngo aramushukashuka aramubwira ati ntiwamfashe tukajyana gutabara Iramoti Gileyadi. N'ibintu umwami Yehoshafati atari yiteguye. Reka mbabwire nubwo Satani yakoresha umukozi we akagushukashuka ariko umwuka we azagutabara azaba ari kumwe nawe. Uretse ko Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Simiyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, sinzi uko byagenze ntabwo nkikumva uvuga amena, ariko reka nkomeze. Aramushukashuka, nuko umwami Yehoshafati ariko aramubwira ati ndakwinginze, rwose reka tubaze Imana nuko umwami ahabaza n'abahanuzi 400 baraza barababeshya ngo nibatabare ngo basatabaruka amahoro. Aleluya. Nuko Yehoshafati aramubaza ati nta wundi muhanuzi w'Imana usigaye. Undi aramusubiza ngo uwo usigaye ndamwanga. Abantu b'Imana abakozi ba Satani barabanga. Ati ndamwanga kuko amhanurira nabi. Undi aramubwira ati wivuga utyo mwami. Ati ndekaze nawe. Nuko batuma kuri Mikaya aba ugiye ntumugiye kumuza namubwira tumva rero abandi bahanuye neza nawe uhanure neza. Nuko aramusubiza ati Uwiteka ari bumbwire nicyo mvuga. Nuko twihuse mu gitekerezo araza ageza aho abanza kubabwira ati nimutabara ngaho nimuzamuke murabona icya kuko bazagabizwa amaboko yanyu nazamuze ku Uwiteka azabagabiza amaboko y'Abasiriya. Nuko umwami aramubwira ati aramusubiza ati mbwiza ukuri undi noneho umwuka w'Uwiteka aramwuzura. Aramubwira aramusubiza ati nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Nuko aha batu sinakubwiye abwira Yehoshafati sinakubwiye ati bamuhanurira nabi ati nimumukubite baramukubite. Mikayi ati bamukubite ati mujyane mumufunga mumushyire muri purizo mumugaburire ibyo kurya by'umuruho mumuha n'ibyo kunywa by'umuruho. Abantu b'Imana bazavuga bavugira Imana abasatani babagirie na babagirie na ariko Yesu zabasa.
Amen.
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 Nuko mekaya niko kuvuga nu tabaru gatabaru kamahoro ndaba ntavugira uwiteka. Yaba baratabaye nuko haba shukashuka Yehoshafati ngo yambari imyambaro y'ubwami. Sinzi impamvu bagendaga bambaye imyambaro ya cyami. Nuko aramubwira ati jyewe ndiyoberanya, ariko hari umwanzi w'Imana wiyoberanije. Baragenda bageze ku rugamba, urugamba rukomeye. Nuko umwami wa Siriya yari yabwiye ingabo ze ati cyane cyane murebe umwami w'Abisirayeli abarimwe mumwitaho nimumwica biraba birangiye. Nuko bamenye Yehoshafati bagira ngo niwe mwami w'Abisirayeli bamuhombokaho atakira uwiteka. Atakira uwiteka.
Amen.
Yatakira uwiteka. Maze Yehoshafati arataka uwiteka aramutabara. Aleluya.
Amen.
Nuko urugamba rukomeye, umusirikare umwe mu Basiriya yohereza umwambi uragenda wagari na wa mwambi umwaba ntaryabuye ryabyabuye yicishije guriya uragenda no mu Rwanda no kwibyuma mu gituruka cya Ahabu urinjira Ahabu yikubita hasi. Nuko Mikaya yaravuze ati nutabaruka amahoro nzaba ntari umuhanuzi w'Imana. Reka mbabwire urubyiruko rw'Abisirayeli Ahabu yari yashoye ku rugamba kandi ari umwanzi w'Imana, Imana itari kumwe nabo, rwatsikiriye ku rugamba bitewe n'uko bajyanye n'umwanzi w'Imana. Yemwe ubwoko bw'Imana, yemwe ubwoko bw'Imana aho muri mwese, ndabararikira kugira ngo mukunde Imana n'abantu bayo. Muramenye ntimukumbire umwana w'umuntu, mujye mwumvira Imana yonyine ntizabarinda. Ntimugahomboke, ntimugahomboke inyuma y'umuntu wanga Imana, udakunda Imana, usuzugura Imana, kuko mushobora kugira kaga bitewe nawe kandi ntabakize, nawe akagenda agacukwe mu makuba namwe mugacukwanya. Yemwe 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 bana b'Imana, nimukunde Imana n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde na bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Imana yatuna urukundo. Haleluya.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Reka mbabwire, Yehoshafati atabaruka amahoro, Imana yamutabaye. Ariko mu gice cya 19 cy'icya kabiri cy'ibyo ku ngoma, nimwumve uko havuga. Bukeye Yehoshafati umwami w'Abayuda atabaruka amahoro, asubira iwe Yerusalemu. Yehu mwene Hanani bamenya, arasohoka ajya kumusanganira. Aramubaza ati hari naho watabaye abanyabyaha ugakunda abantu uwiteka? Iryo jambo rigira ngo muyiteho. Umuhanuzi aramubwira ati hari aho watabaye abanyabyaha abanzi b'uwiteka? Imana ntabwo itwemerera, ntabwo itwemerera gushyigikira abanzi b'uwiteka. Ndiba agatsindwa n'uwiteka. Hari aho watabaye abanyabyaha, hari aho watabaye abanyabyaha ugakunda abantu uwiteka. Icyo ni cyo gitumye uwiteka kurakarira. Icyakora hari ibyiza bikubonekaho, kuko wakuye ibishushanyo bya Shema mu gihugu ukagambirira mu mutima gushaka Imana.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Yehoshafati akimara kubyumva yakoze ibitangaza mu murimo we, nuko akora agira impinduka, ibyo bita reforme mu butegetsi bwe, mu bwami bwe ategeka abacamanza mu gihugu cyose ngo bajye baca imanza zitabera, barengana barengana.
arambira ati mumenye yuko bari abantu mucira imanza teba mucira imanza ahubwo muzicira Uwiteka
amen
abantu barenganya abantu b'Imana bararenganije Imana kandi Imana igihe izahaguruka yarakaye kuko niyo barenganya bazayicirira hehe yemwe bwoko bw'Imana bana b'Imana nimureke dukunde Imana dukunde n'abantu bacu kandi tuyinambeho tuyitakire mu makuba yose uko yaba angana kose uko yaba se kose nta Imana izadutabara nubwo twebwe tubona ko yatinze gutabara ariko igihe cyayo nicyo cyiza hari n'ubwo itinda kugutabara kugira ngo ubanze wige kera kabaye uzajya uvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze wowe ukavuga ngo iratinze Imana ntabwo itinda
Amen.
Hallelujah. Wicya kabiri cy'iryo kungwa mu gice cy'amakumyabiri nuko abasenga ati Imana yacu ntiwakwemera kubahana yavugaga abamabo n'abamoni n'aba ku musozi tayi reka nkubwire mwana w'Imana ndabikubwiye mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti sanga Imana sanga nubwo waba utari umukiranutsi genda wikubita imbere yayo uyibwire uti dawe ndagusanze nzi uko ndi mfite amakuru aya n'aya ndagusabye ngo ntabare Imana izagutabara
amen
Imana yacu ntiwakwemera kubahana kuko nta mbaraga dufite zarwanya ziriya ngabo nyinshi ziduteye kandi tuzi uko twagira ariko ntiwaduhanze amaso ingabo nyinshi ingabo nyinshi se ingabo nyinshi se imbere y'uwi ingabo nyinshi se zimaze iki mu gihe zihangajwe imbere n'aha ntacyo zimaze nubwo za miliyoni na miliyoni mwibuka yuko marayika umwe yaraje yica 185,000 y'ingabo za Ashuri ingabo za Senakeribu marayika umwe gusa ingabo nyinshi mureke kubaha Uwiteka ariko umwami Yehoshafati yari yabwiye abayuda twatewe yaboneka nimuze dutakira Uwiteka mama we bazana n'utwana twabo abahungu babo n'abakobwa babo n'utwana dutoya baza imbere y'Uwiteka bararira bati turapfuye Mana dupfanye n'urubyaro rwacu dutabare
yo
mwabana b'Imana mwe nimurakaze tujye gutakayira tutagira Uwiteka mu makuba yose no mu byago byose kandi ntugatinye nubwo ubona ubona ibibazo byisukiranya uzajya umenya yuko Imana igukunda
amen
uwo ibyago bitisukiranya hari mu byago ni umukozi wa Satani kuko ibi ntibituruka kuri Satani ibyiza bigaturuka ku Mana
amen amen
Imana ibishaka yo kuyitakira kugira ngo kera kabaye uzajya uvuga imirimo n'ibitangaza yakoze murongo wa 13 nuko abayuda bose barahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana bakuru maze umwuka w'Uwiteka aza kuye Hezekiyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeye mwene Mataniya umurewi wo muri bene Asafu aravuga cyane ati nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe abaturage b'i Yerusalemu namwe mwami Yehoshafati wumve uku ni ko Uwiteka avuze ati mwitinya kandi bwakugwa umutima n'izo ngabo nyinshi kurugamba taru rwanyu ahubwo n'urw'Imana.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Alleluia. Imana irakabaye re. Irakabaye. Murongo wa 14 muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa nkagazinda shatu za Gideoni, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Abayuda n'ab'i Yerusalemu mwitinya. Haleluya.
Amen.
Yemwe Abisirayeli mwe aho muri abato n'abakuru, mwitinya abakuru n'ibyago, nimwihagararire murebe agakiza Uwiteka agiye kubazanira.
Amen.
Sashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Mane ya kira komeye. Murakaza ibyo bitagira Uwiteka bwoko bw'Imana. Ntukagire umuntu wishingikirizaho. Urishingikiriza kuri nde? Ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu umuntu ntagakizwa nuko afite ingabo nyinshi, reka da ahubwo akizwa n'uwakizwa n'Uwiteka. Zaburi igice cya 20 murongo w'abantu ngo bamwe bishimye biringira amagare, abandi bakiringira amafurashi, ngo ariko twebwe ko tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu.
Amen.
Mena nimureke tuvuge Imana yacu, nimureke dutazire Imana yacu, nimureke tuyishinge, ariko icyo Imana ishaka ibyo mbabwira kuyitazira no kuyishingiza bizaturuka ku rukundo twayisabye rwo kuyikunda no gukunda abandi. Ayo macakubiri yose agashyira akavaho, maze mukabera Imana uburyo idukorera imirimo n'ibitangaza byayo. Ureshe ndimukayishingikirize ku bantu cyangwa se ku miryango, reka da Imana itahari ntacyo abo ngabo bavuze. Yabiyo 33 umurongo wa 3 Imana ntabanza ubwayo niyo yabyivugiye, ndagutabara mwareke ibikomeye biruhije utamenya ibyo ngibyo waburiye umuti byakubundinda amahwemo, byakubundinda epfo na ruguru, biguhaga ku nkeke. Ibyo ngibyo ibyo ngibyo nibyo utamenya Imana ishaka kugukiza. Ntabara, ntabaza, ndagutabaza, mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Kandi dukwiriye gukomeza guhora dutabaza Uwiteka iteka ryose. Muri Yesaya igice cya 62 ku murongo wa 6 kuri B yaho haravuga ngo, yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo Yerusalemu azahahindura ishimwe mu isi. Nimureke dutabaze Uwiteka, biriya byago byatangiye kuva kera kose mu gihugu cyacu. Tutabaze Uwiteka kugeza ubwo Uwiteka Kigali yacu izayihindura ishimwe mu isi.
Amen.
Ikayihindura ishimwe mu isi, ikayihindura ishimwe mu isi. Haleluya. Ariko nawe wabigizemo uruhare wo kuza Imana n'abantu, maze Imana ikayihindura ishimwe mu isi, maze mukazajya mugenda muyishingiza mwitera hejuru, ikatubera Imana, ikatubera umwami, ikatubera umwungeri, natwe tukayibera abana, tukayibera abayoboke. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya.
Ndasaba Imana cyane kugira ngo iri jambo ryayo iritere mu mitima y'abana bayo baryumvise muri uyu mwanya.
Amen.
Maze bayikunde kandi bakunde n'abantu, kuko abantu ari abantu b'Imana. Maze dushyire hamwe twese, tuyisingize, tuyiyegurire, tujye tuyikoreza amaganya yacu yose, kuko yita kuri twebwe, izadukorera imirimo n'ibitangaza.
Amen.
Haleluya. Na mbere yuko dutaha iwacu mu bwami bw'Imana, Uwiteka abahire cyane n'ibyo mbasabira, nanjye kandi n'ibyo mbisabira mu inzira ryiza cyane kandi ryaba cyane rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
reka twese 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 twicishe bugufi imbere igitare gikomeye cy'agakiza kacu maze tumusenge Uwiteka papa wacu dukunda bihebuje waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi cyane cy'ibondo cyawe Yesu Kristo yo twahindutse abana b'Imana twabaye ab'Imana b'Imana turi ibikomangoma n'ibikomangomakazi bitewe n'amaraso yatuviriye I Karuva turagushimye Mana yacu uhabwa ikuzo n'icyubahiro singizwa singizwa singizwa
Amen.
Amen. Turagusabye kujya muri ijambo ryawe ry'urukundo ricengere mu mitima y'abaryumvise bose tugukundisha imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose kandi dukunde na bagenzi bacu uko twikunda maze tujye tukuzanira ibiturusha ibiduhoza ku nkeke ibituruza amahoro aho byaba biturutse hose maze nawe udutabare Mana
Amen.
Hari ikinaniro w'Iteka se itangiriro 18 umurongo wa 14 iryo ni ijambo wivugiye Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe wivugiye ahasigaye rero utweze uduhe imigisha imigisha tugusaba ni yayindi ni ukugukunda rwose ugatura mu mitima yacu tukagwiyamurira tugakunda nabo waremye ahasigaye nabo rero ukatubera umwami ukatubera umwungeri ukajya dukora imirimo n'ibitangaza ibyo twebwe n'icyo twishoboreye ukajya dushoborera byose tubisabye mu izina ryiza kandi izina ryera cyane rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen
amen amen
Thank you. za marizi niko habase kizara byuburabyo buzishimana umunezero n'indirimbo bazareba ubwiza bw'Uwiteka igikundiro cy'Imana yacu yo kandi mu kidaturwa hazaba hafite ubwiza bw'i Karumeli n'i Sharoni nimukomeze amaboko atentebutse mukomeze amazi yasukuma ubwire abafite imitima itinya muti nimukomere uhumure kuko Imana yacu izaza Uwiteka azatunguka mu bicu azaza afite ingororano kandi n'inyiturano zizamuka imbere icyo gihe impumyi zizahumuka ibipfamatwi bizazimurwa ikirema kizazimuka mpimara n'ururimi rw'ikiragi ruzaririmba kuko amazi azadudubiriza mu butayu n'imigezi igatembera mu kidaturwa ndetse mu ikutiro ry'impunzu aho azaryamaga hazaba ubwatsi n'umuberanya n'urukundo kandi hazaba inzira nyabagendwa iyo nzira izita inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayinyuramo ahubwo izaba iy'ababandi abagenzi nabo baba ari abatwa ntibazayiyoba na none izaba muri iyo nzira igiteye ubwoba cyose ntikizayinyuramo ahubwo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere Siyoni baririmba ibyishimo n'umunezero bizaba ku mitwe yabo kandi umubabaro no gutuza umutima bizahunga haleluya haleluya haleluya
yo gitare we gitare we gitare we
Anyway.